studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hedi be onay jam hande talataare joyi lewru mars hitande 2019 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓori masilima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niall Boul e kabaru juɗɗo Mamadi Keita to ɓoggi jande to lugge ɗe yimɓe mbara urali muɗum mata makasin ley laamu mutti baale fulɓe tabital e kisal kolliti wiide tewuji yimɓe noga e nayo urta leyɗe lugge ley laamu monde oro cercle duance laamu koɓe o nokkunde kolliti wiide andana ɗum zenesi hono daranirto e ñiɓugol leydi mali ndi ɗum wonno sesili korka chrétien en hitande hikka nde alal baari janngo woni ko korka ka haani fuɗɗude ley cercle yoro so ñawɗoyru ana wondi e nanngude daabaji yo ɗum dakkiji kañe e pucci o ɓuri nanngude wutturnere on on nokku kolliti wiide anam gondi e nenno omo waawi sawrude yimɓe on nokku mbaltin hakkillaaji muɓeen yeɗi woni sembe kabaruji ɗi kiikeɗa ko bisimilla moɗon heɗade tijo tamani balɗe kewɗe joni ana wondi e hollitede wiyede won lugge mataɗe monde oro ley cercle duance ɗo yimɓe mbara ɓura ley muɗum fanɗi fuu tewuji yimɓe nogay e nayon tawa leyɗe lugge baale fulɓe tabital e kisal pulaku gonɗe leyɗe nokku nenno dokki taƴaral wiide ɗum waɗi fuu e tawede kanankoɓe o nokku ne kolliti wiide andana ɗum fa ɓidor ne famu keɗen Oumar Waygallo
ɗeɗo luggi jiyamalinoka ene lewru février ƴaɓɓi noon du ko heewi e yimɓele ɓe ceediki wiide yo ɗum gonga noon wattu joni o faamin keɓa kabaruji ñi ɓurton ɗum yaafa saabi de région monde oro o ko boni goto e amiriɓe tonɓe holliti wiide yo ɗum gonga jaati pelle tabital pulaku fa jottoɗa kisal e pinal furdu ɗon tawa ɗeɗo pelle mbiyoɓe yimɓele noga e nayon noon ɓe kayfi wiide arme mali du kañum woni caggal ɗiɗo bonandaji wakkati nde mi nodduno kumadaw duwansa nokku laamiɗo monde oro o holliti wiide o nanayi oɗo baru nde mi nodduno dirpandir du holliti wiide andana ɗum hunde micciteɗen wiide le wuddu leydi ndi iɗum yaha tan basiji hakkunde jalleñiɗi ana ɓeyda ñangude toon le yitande 2018 lugge kewɗe jiita toon ɗo yimɓele mbara so gatta ɗeɗo lugge jiyama nokara nantaka ko baka fa jotteɗa ɓulli kesi le région mofti
walde noddirtede association malien des droits de l'homme wande walde humnede hakkille ɓiɓɓe adama en holliti wiide lugongoji ana gondi e waɗede fa taƴaral heɓe yalla ɗe lugge nenno ɗe kollitaɗe wiyede yalla gonton ɗon lugge ɗe wiya yimɓe mbaram ɓura ley muɗum ɗe sini tabiti yuɗum gongano laamu koɓe mali bullitate nenno bullitate fa nodda sariya waɗuɓe o golle bonɗo kede ko Idiri Satara ware juɓɓino golleji AMDS wi Oumar Waygallo du faccitago mumini sendebu
mi martinama kabaru wiide yimɓe gattama le luggere mondoro heddi duwanza ka miɗe gondi e wonde lugagol do kabaruji ɗi nden keɓɗen ko hantido majjunna mi martinan kabaru laamu o yalla omo waɗa lugagol andon wiide golle men caggal waɗude lugagol mi darda e laamu o o fiya dabareji kertaɗi tambar yimɓele hayfaɓe wattu joni mi mbawa wiide so tawi gonga non na bene non
sakiraɓe andon soɗo jiɗi ɓeydarade famoɗo mbawi ƴewluɗi kabaruji fuu ɗo helloji amen facebook e twitter fa dokkon kowoni hakkillaji moɗon du dow ɗi numéroji ɗiɗi ɗo mbawi noddude capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi chrétien e mali puɗɗankorka balɗe deɓe janngo sesili ɓe cuɓɓi hikka nenno dow kabaru muɗum yo genesi no daranirto ñiɓugol leydi mali ndi ley balɗe capanɗe nayyi nenno gonɗinimɓe kaadina ana darta dewal allah e jafodiral korka ka timma sappo e joyi lewru avril warodu ndu dow waala wiyata ɓe noddiri veille pascal chrétien en catholique keɗe ko abbé nouel samaki kiire paroisse cathédral wi hadisatou mahmed mayga kañe e dienabou konaté dow faccitago mumin sendebo
korka chrétien en yo wattu humani ɗo dina kañe waltere tagu yo balɗe capanɗe nayyi noon hikka alalbare ɗum fuɗɗete ka allahngaji wala hen saabe le dina ka yimɓe kana horude allah ndeno koro balɗe capanɗe nayyi ɗi ana kewi hono hitane fuu neldude bataki dow wattu korka diocese o dardi e diocese keddi ɗi fuu miijo do sisili sukaɓe hono ɓeɓe mbawi faabude e dananade yiriware leydi
mari juste
sinima mali e tiɗɗalla darantoɓe ɗon janngo réalisateur en hiɓɓe ana miijo ana gondi e wadde ko mbawide fuu fa sukaɓe hannden lomtaɓe e wi maɓɓe taweede hannden sukaɓe moƴƴinoɓe film ŋaji ley facebook ko 2019 o ana ɓeydanaɓe kuyam e gikke lobbo dow daranagol lomtugol maɓɓe ka e wiɓe réalisateur en hiɓɓe genesi o ana hani janngude nana hani jaɓude janngude e ƴewtade sinima ŋaji afrique anni ko keƴaɗa amen yahde to wagadugudo ɗo wonno kanko issa fakka basisoko ko heɓini en dow faccitago Oumar Waygallo e mumin sendebo
ebe andono sanne kambe goddube fewnude arande sinimaaji leleedi malindi hewbe mabbe ngodda e yaade foftere wattu jone be goddi landinaade lontobe be kedema konko Salif Traore o gote pewno sinimaaji o janginowo du nokkuno dirteedo bala fasaki kuyate do bomoko do ko mo sifido hen
ko tagiti mi no weli kan sanne mi fuddi janginde mi do jangina sinima de universite ngaji kani conservatoire libbe kibbe hono Cheikh Oumar e Sulemana ana lalini wonde dun yalla be faba yidi wara sukabe ligolende nafa mawdo woni majjun sabe ana buri dubi kewdi joni sukabe kebata faba jangwite tiagal leedindi deno idum wawi dum tande hore darande mon
le kawta noga en jago banjo wi gal do sinimaaji to waga dugutol leedi Burkina Faso sukabe jokkolbe joyo mali kobe kani en tawa le dedindir gongol o holliti wi de wattu jonobe gikin gikke lobbo
est ce que je vois kitimi den darda bibe leedi mali garbe fespaku yo sukabe buri hewde hen mi e Boubacar Sidibe ngoni himbe heddiɓe fur yo sukaɓe no miɗen kuyana ɗum iɗum holita wiide sinima leydi Mali ana wondi yaarde yeeso
fa hannden ko heddi ko ana heewi sanne omo wondi hokkudeɓe hakkillaji lobbi keɗemo fa hannde kanko Salif Traore ko mo sifiddo hen
ko daramin tan yo ɓe ewta sinima ngaji maɓɓe sinima ngaji leydi Afrique ɗum ewte saabe de dabareji kesi ana ton ana hani nawtoren ɗum ɓe dara ewde film ngaji kinɗi ɓe ɓattoɓe moƴƴini ɗum iɗum wawi hokkude ɓe hakkille ɗo windugollo sinima ɓuri fof sinima ngaji
afrique ko ɓuri lebbi ɗiɗi joni ñawɗoyru ana wondi e nangude dakeji kañum e pucci ley cercle yoroso o ñaw gonduɗo warde ɗi dabaji ana wembi himɓe o nokku neno darde araji kañum e pucci ne ana mawni sanne ley o nokku koɓe kolliti wiide dow naɓugol kulle da demaji kañum e kañum neno kañum e kulle jaguji neno e kaake jaguji wutrunere en kolliti wiide ñaw o ana wawi sawrede fa o timma ɗo noɗo nen dakkeji ɗi siniɗi ñaw o nangui ɗi omo wawi sawrede anni ko keƴaɗo amen yoroso to kanko Ali Haydara heɓinen ƴiwde toon du faccitago mumini sendebo e Oumar Waygalo
do dabaji teme tati e chapande jego e jetti komi ewi le ngendi sapo e tati le cercle o ana wara e teme dere nyaw o ana imun ko yata e nogay e joydum bati e wi veterinaire en sumayla nantume horejo gollirde veterinaire en yoroso gongini wiide nyaw o ana ton
jeyi affaire une mission
kesino dabaji gonɗi le commune ngaji le cercle o fur so gonga o kay won dabaji mbatunoɗi ko ɓuuri hewde oɗo nyaw fu ñawɗi ko ɓuuri hewde oɗo ñaw fu yo ñaw ɗoyru na ñaw buuce fa yettoyo korel ɗum latto sababu so daabo heɓa tiiɗallaji no
yarata
yimɓe hewɓe ana miila wiide ɗum wawa sawrede na safa jeɓɓaleɓɓe ɓe nawtorto kambar mum ka gollirɗo veterinaire en hokki hoolare wiide cafaje tubakoɓe ana kambar mum keɗen sumayla nantumi
yomo ñaw noon so neɗɗo teediki tan mo torota mo ñaw nangowo buuce so jomu yi oɗo ñaw tan holla e andanɗo ko yaawi
fei so tawi dukke ande en kolliti wiide tew dabaji mbatuɗi kana ñamede ka yimɓe yogaɓe ana ñama ɗum Augustin Zongo yo sotto tew dakkire o holliti wiide o darni golle mum tafo farde noodango waɗɗe wiide iɗum wawi ñamede
miɗo sooda dakkiji miɗo sotta wakkatiji ɗumi golliran ɗum ana wara lebbi ɗiɗi ñalawma hannden o mi ronki sottude ɗi feewi ko mbiyami yimɓe tan tela ñamde tew dakkiji
yo ɗum keƴaɗo men yoroso Ali Haydara heɓani en
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suwed Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakiraɓe ñandaron kabaruji gonɗi ley région ngaji men ɗi puɗɗira région gaw ley laamu an songo suudu dogotoro talata e fugol neno fuɗɗiti golle beetako o caggal duuɓi jeɗɗi ko darde gonno ko selno gollude OCS com ley hitande 2012 wonno ko jaddinkoɓe bonnuno ɗum ille nden nenno o gollayno batte rafi ndenago ngol udditingol waɗi caggal immadara ONG médecin sans frontiére e wi maire commune o udditingol ngol neno udditingol ndu suudu dogotoro weli sanne himɓe ndi gendi e wi makko himɓe talata e keɓɓino sukolla muɗum sanne neno kanaɓe janno ɓe ja an sungo na menaka ko ɓuuri kilométre ngaji temeɗɗiɗiɗe ɓe keɓoɓe cawre Murtere golle mer en ana wondi e wadde les cercle kuchala o dun tori sanne kabaruji onnoko mi jintinde wiide ley ko be dartata dun en anni an ley ko be dartata dun ana yobugon joddiji mabbe di njoba kano ley lebbi tati neno lebbi tati dabaji le hitande 2017 kanye lebbi tati dabaji le hitande 2018 e be darta du ko be dewri du mudun dun fedde centre de kanye e gouvernement o ko be dewri du mudun dun gouvernement o tabo dun bi putitan golle jena lewru marsun dun tangal bonan mo terroriste ngadi noga e nay lewru fevre yabbe no dou ley lam kuli koro meri ko min irben kuli koro kany e fedde kafu bami anni wasude yambe ninde nyaloma 8 mars ley onoko e wi mer o fanda mudum fabbe kuli te metti mabbe e masibe masin bina masibaji o masibaji di kewti acca hakke kany fabbe kuli te golli dal mabbe e golli dibe mabbe be dunde europe kany be bonande o fewtina dou mudum arande sakirab do kadi di kabaruji ka kedde hedar no wirine yewtrende ana wodi wassalam Sido Tamani